Tiger Master, we my chop up. Come on, I just die. Ta ta, take a salasta, eh. Kulosa, baby, kulosa. Cutting out my photo, got my mom posa. Kulosa, baby, kulosa. Cutting out my photo, got my mom posa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I'm in a panty, you in a book size. Cool size, so what if I face cafe banga fight. Gully grip eye. Me on the eye. So what if I
tu mlangoni na mebisha tangu joni mfupa nilipotia mitani mnashindwa mbona mnioni waga nimeze wakija wenzangu piganga honi leo nasikia tu ding dong yega mkononi kwanza karibia na ukingia pigwa bia ukipendezo angalia macho ikupewa pazia everything is nice ya mipekendo uneza fia lafu kani back day usiogope kupiga cheers
gong 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 hi 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 sha sha yaga master vima chopopo come on aji die ta ta tiki sarasta eh pulosa. Baby kulosa, patena mafota kama mwamposa. Kulosa, baby kulosa, patena mafota kama mwamposa.
So what if I, face cafe banga fai. Gwoli gri ai, miondo ai. So what if I, mkwapi kwanza fize na wali wali. Kwa jufoleni ni refu na ukundani kuna pikwa. Chapati chapati ya tajirani ya wezi pitwa. Fukungeze wa shisha na vitu vinashika. Kujeni wote mashoste nomba mtopa sikose. Kisho fike mapema upate nafasi kwa kote. Ukichoka jikokote tukokote popote. Itisha mitajiri na nahila kama zote. Wako wako vipi kwa pate na mambo tulisema ni mangape. Nikona wangu kukwangu tuko kwa chumba changu. Kumbe mpaka kwa guzi posiko napata buwagu.
Go, 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 hi, hi, hi. Sha, sha. Yaga master, vima chopopo. Come on, aji die. Ta, ta, tiki salasta, eh. Kulosa, baby, kulosa. Patena mafota, kama mwamposa. Kulosa, baby, kulosa. Patena mafota, kama mwamposa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I'm in a panty, you in a book size. Kulosa, so what if I face cafe banga fai.